burapray.com.
Aha.
Awe DJ Fala DJ the quality.
Hey mama, oh 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 oh. I am mama. I am mama. I'm Kemi, I'm cool. Anafunguria majibu wa kiru. I go manikiwa na wiwapo yu. Mr. Designer ba.
Duduli kibodi.
Show ilikuwa gani, show ilikuwa utaha. Watu walikunywa sana mpaka wakagara gara. Nye toredo kazima wauni wame mlambala. Sulize likuwa apira ija wakima. Ile likuwa kiburu kwa mtani mitambaga. Sante mwemsi unajua bado noneka nafa. Ila napenda kisikia. Mina penda nikisikia mweze numzi kwa singeri zima zote wa shamoja. Mpaka wauni wangu watu wanapenda singeri South Africa wanapenda. Yani mpaka mabaria watu wanapenda singeri wa Tanzania tunaicheza. Mpaka mama Samia naye anacheza singeri. Oh mama. Zima zote washa moja mzi kwa nyumbani. Nikifungwa kigodoro tunarukaga kama utani. Zima mapiano washa moja mzi kwa nyumbani. Nikifungwa kigodoro tunarukaga kama utani. Singeri, saga, kachiri, njoni kuone. Singeri, saga, kachiri, njoni kuone. Singeri, saga, kachiri, njoni kuone.
Oho, ji, Rudy Kibodi unalona.
Unajoy mziki na nausiki aga. Unajoy mziki na nauchesa aga. Miniriasa mziki kipindi bado mdogo. Kipindi chona sanga shure so kidogo. Naniriasa ubishi kino mpaka kigogo. Na ufalma mbagala megewa bado mdogo. Naniripiga kerere na sambi kama mpogo. Nankajipisha visingeri bado mdogo. Na bado nani unami kama mdogo. Shoya janari nuna kuro. Shoya janari nuna kama mtoto chokwa. Ji, soundi itwaga kigodoro. Kipindicho hapa twanga paridi chokwa.
Oho.
Minapenda nikisikia. Minapenda nikisikia mwese numzika singeri. Zima zote washa moja. Mpaka wanangu mimi hota nacheza singeri. Mpaka Brazil nacheza. Yeah, singe. Tuyu na kigonga singe. Asani maro imba singe. Njombero cheze Kongo singe.
We to cheze, we to dance. We to cheze, we to dance. We to cheze, we to dance. We to cheze, we to dance.
Wanangu wa Kongo,
we
Kenya. Nigeria, Malawi, Ethiopia, Morocco, Senegal, paka Ghana, oh, paka Zimbabwe, Zambia, every coast, Itabash, Umbe. Anikiwa zangu kupeta musiki. Anakubali sana producer Duri Kibodi. Anakubali sana waze wa New Life King. Anakubali sana Good Nyao Star. Anakusalimia sana Obama Mbiesh Wodamu.com. Anakubali sana Idos Nani. Anakubali sana waze wa Uswazi Bon Talent. Anakubali sana Kandolo Baba. Anakubali sana meneja Isa. Anakubali sana producer Seven Touch. Anakusalimia sana meneja Chazi Pizzo. Abao apake picha we.